Usimwache hata kwa utani utani.
MJ Records.
Nilisha wae kwa nae, nika achana nae, nika jenika yuto badae, wapenda nao wakitengana. Usishangae eh. Nangoja kuchumbie nakadia nipatie harusi nudhurie. Nimekuja na umbi moja tu, usimwache bu, ongeni muyamalize tu. Ukiachana naye mwingine atakuwa naye, tajuta baadaye kama mimi. Nangoja kuchumbie nakadio nipatie harusi nudhurie, nibebe zawadi na mie. Kiwa kipo basi baki nae, udumu nae, basi baki nae, udumu nae. Nangoja kuchumbie nakadio nipatie harusi nudhurie, nibebe zawadi na mie.